prem pen. Hear me now. Money, 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 no.
DJ Brian. Ngakale ninga pite kuchiti pandi kusanje. Baby girl, iwe ndiwe number one. Dima kukona masiku hose everyday ine. Dikutenga, dinkwatila. Makolo anga akunenaza iwe. Makolo ako akunenaza ine. Tieti pange tupi limozi hane. Tieti kondane monga hada mundi hava. Mene anakondela nantawi ya kare e. Baby girl, iwe, baby girl. Baby girl, iwe, baby girl. Baby girl, iwe, baby girl. Sama yende iwe mofulu nila. Mesa ndakusa kale ndili na wenkani. Maone kedwe, waone kabwino. Ndipulu mbila, sindi gona tulo.
Darling, iwe darling. Tandise gulile ntima wako. Ndigunena darling. Iwe darling, tandise gulile ntima wako. Po pesa chikondi changa. Chosikila ba iweyo. Po pesa chikondi changa. Chasikira baiweyo. Darling, iwe darling. Tandise gulile ntima wako. Ndikunena darling. Iwe darling. Tandise gulile ntima wako. Po pesa chikondi changa. Chasikira baiweyo. Po pesa chikondi changa. Chasikira baiweyo.
Tayenda mayika mbili ndipo kenda sungulila. Baiweyo ntima wanga ndipo mwe watela. Zaku konda, zaku sunga, ndipo zaku fela. Kulikose ukafuna kelo nsaktevela. Kula imagwa, ndipo imata. Koma skondi chatu sijizata. Kula imagwa, ndipo imata. Koma skondi chatu sijizata. Sakala ndimanta. Forever ndine wako girl. Sekula ndima wako girl. Ndilo wemo ndikalema girl. Mbaka mbeo ndipesema girl. Nyumba ya chikondi ndimagema girl. Nekupenda sana lugana. Mpaka mbeo ndifesemo.
Darling, iwe darling. Tandise gulile ntima wako. Ndikunena darling. Iwe darling. Tandise gulile ntima wako. Po pesa chikondi changa. Chosikila ba iweyo. Po pesa chikondi changa. Chosikila ba iweyo. Darling, iwe darling. Tandise gulile ntima wako. Ndikunena darling, iwe darling. Tandise gulile ntima wako. Po pesa chikondi changa. Chosikila ba iweyo. Po pesa chikondi changa. Chosikila ba iweyo.
Chikondi chinalengedwa kuti chipeleketwe. Kwa mamuna ndinkazi ndikuti mwachilengedwe. Dao flau 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 yomwe ndi mafuna. Dai pesa lelo ine wachikondi wanga. Wachikondi wanga hiwe tabwela kuno. Ndikulangize hine komaliza. Haka basule ndutu hiwe hachuluka. Mamvela mvela ama basuli sabanja. Kazi hopusa ama basuli sabanja. Kazi hochenjela ama limanga banja. Ndikunena isikuti hiwe humve. Hiwe humve.